flow. Check Nava flow, yo, check Nava flow. Check Nava flow, hi ho, Nava flow. Na pata pata funk, funk kwa Kenta pata. Pata pata funk, funk kwa Dita pata. Pata pata funk, funk kwa Kenta pata. Pata pata funk, funk kwa Dita pata. Yo, nakuja na check na flow, hi ho, ho di yo. Mlango huko wapi kama funguo ni elimu. Niwe juli kama mwalimu, nifunge hizi takwimu. Yo, rap mahesabu, nisiwe tabu. Watu wamekula kitabu, niseme mabuku. Yo, makilo ya dhahabu. Ninachokitaka mimi ni katasi na kalamu. Nicheze karibu na reali kama dweza na sound flow. Kata fanya shoo chukua kidogo dogo. Yo, lazima nipate. Ukije kwenye mapesa misi waku cheka cheka. Funk wako naleta. Nafanya madem kukata kwa nakupa kupa. Na wona pata pata. Funk ni ite funky punk. Check Nava flow. Hadi ho Nava flow.
Nava flow yo, check Nava flow. Check Nava flow. Hadi ho Nava flow. Check Nava flow yo, check Nava flow. Check Nava flow. Hadi ho Nava flow. Pata pata funk. Funk kwa Dita bata. Pata pata funk. Funk kwa Rata bata. Pata pata funk. Funk kwa Dita bata. Pata pata funk. Funk kwa Rata bata.
Check Nava flow. Rhyme song. Zipity duda. Jiba ba. Chabi chabi tisha. Vichwa wa hip hop. Wengi zaidi pige kura. Fike sayari ya Zuhura. Hip hop karne shinda moja. Kamanda Saratoga. Tupa mikono yako juu. Kijani jando nyeusi jando blue. Kona zote cool. Tabuta wangu ko. Check Nava flow. Rhyme song.
Yeah.